Aheberi 5.
Mkulu wa ansembe aliense amasankhidwa pakati pa anthu, namuyika kuti aziwayimirira pamaso pa Mulungu. Ntchito yake nkupereka mphatso ndi nsembe chifukwa cha machimo. Popeza kuti yeye mweyo ali ndi zofoka zambiri, ndiye kuti angathe kuwalezera mtima amene ali wopanda nzeru ndi wosokera. Nchifukwa chake aumirizidwa kumapereka nsembe chifukwa cha machimo a iye yemwe ndiponso machimo a anthu ena. Palibe munthu amadzitengera yekha ulemu wokhala mkulu wa nsembe wonse, koma amachita kuyitanidwa ndi Mulungu, monga momwe adayitanidwira Aloni. Momwe monso Khristu sadadzikweze yekha ku ulemu wokhala mkulu wa nsembe wonse, koma Mulungu ndiye adachita kumuwuza kuti,
"Iwe ndiwe mwana wanga, ine lero ndakubala."
Penanso Mulungu adati,
"Ndiwe wansembe mpaka muyaya, unsembe wake wonga uja wa Melizedeki."
Yesu panthawi imene anali munthu pansi pano, mofuula ndi molira misozi, adapereka mapemphero ndi madandaulo kwa Mulungu, amene anali nazo mphamvu zompulumutsa ku imfa. Ndiye popeza kuti Yesu adadzipereka modzichepetsa, Mulungu adamvera mapemphero ake. Motero Yesu ngakhala anali mwana wa Mulungu, adaphunzira kumvera pakumva zowawa. Atasanduka wangwiro kotheratu, adakhala gwero la chipulumutso chosatha kwa onse omvera iye. Ndipo Mulungu adamtchula mkulu wa ansembe wonse, unsembe wake wonga uja wa Melikizedeki. Tili ndi zambiri zoti nkunena pa zimenezi, koma nzovuta kufotokoza kwake, popeza kuti mwasanduka ouma mitu. Lija nkale mukadayenera kukhala ophunzitsa anzanu, komabe nkofunika kuti wina akuphunzitseninso maphunziro oyamba enieni ama wa Mulungu. Nkofunikanso kukumwetsani mkaka, malo mwakukupatsani chakudya cholimba. Ngati wina aliyense angomwa mkaka, ndiye kuti akali mwana wa khanda, sangathe kutsata chiphunzitso chofotokoza za chilungamo. Koma chakudya cholimba ndi cha anthu okhwima. Pakugwiritsa ntchito nzeru zawo, iwowa adadzizoloweza kusiyanitsa pakati pa zabwino ndi zoyipa.